artwordmusic@bz.com.
Muingani ya sanga nyumbamu Kundi viti ekusu wa nindi Kani ya gegu kala kusui Ama jinga ya kuja ni kuja Tudewisa nyumbamu Kusu funda ujo umundu ulimo Upisa sama jambeu Akani za zuma ulaki Samaja Beura,
Sanga uchimo Koma jufuni kila usie uchimo
Ambuye akatafusa sokuta zambeo Ukapeze cho wilingula Ukapeze cho yangambale Upangela pati kuloma nizalo Ukapeze cho wilingula Ukapeze cho yangambale
Uchengila sama jambeula Uchengila sama jambeula Kanisa Samaja Beura,
artwordmusic@bz.com.